Banka ya Absa etongoze enkola endigito ezengeri satu. Bannayuganda n'abalambuzi ze bagenda okukozesa ng'okutambuza ensimbi okugula ebintu ebitali bimu. Enkola zino kuliko eya Absa Multi Currency Virtual Card gene egenda kusobozesa abantu okubeera n'ensimbi z'amawanga ataano ku ATM zaabwe okuli ensimbi eza Uganda, ensimbi za dola za America, eza Bulaya, eza Pound, eza Rand ya South Africa n'ebirala. Enkola endala kuliko Absa Pay gende omuntu teyeetaaga kaadi wabula akozesa simu ye okutambuza ensimbi ate enkola endala etumiddwa Absa Pay by link ng'ey'abantu bagenda kukozesa simu zaabwe okusindika ensimbi. Avunaanyizibwa ku by'okutereka ensimbi mu Absa Bank Moses Lutahibwa asinzira onaategeeza nti enteekateeka eno egendereddemu okutumbula empeereza kwe kusaba abantu okugyettanira.
This solution helps us simplify foreign exchange management, support cross-border transactions, and expand access to international payments through a secure digital experience. So we contribute around 5.7% of Uganda's GDP. And as we work to recover the pre-COVID